kuchoka. Akitaka anapata, chochote anadai. Sunshine, sweet girl, wa mine. Tunapatana kama hip hop na rhyme. Kuvaliana kama shati na tie, why lie? Hezi mind you na get high. Anaelewa mini dog, canine. Kusonga mbele, hakuna chaku mark time. Sihitaji saa, yuko fly kila time. Vile ni wangu sweet girl, nampa chochote atakacho kwenye world. Vile ni wangu sweet girl, latenda popote atakapo kwenye world. Kwangu wahadi ni kama demi, kama siweji sijishashi uwasisemi. Na simwiti sunshine ya bure, really on a shine sweet girl wa mine. Just been deals on a drive, got the river with my 3-4 wheel. And I draw cause he switch my gear. Na kuja na stick na na shift no fear. Kwa when you're mini skier, na kuja na stick na na shift no fear. Sweet girl with mine, and I smell so sweet and I look so fine. That ass is mine, I still wanna get you, na get freaky all the time. Inga kuwa crime, inga kuwa nikifanya time. Bado kamiti nikiwaza wangu sunshine. Ndo manake na weka mbaka kwa rhyme. Bila where he style where he shine. Kama terror, you need straight up. Mimi niki get up, na stay up. Vile ni wangu sweet girl, alikuwa bado nami. Nikiwa plan B bila ganji. Vile ni wangu sweet girl, saazi na kamsafi. Lazima ni mgawie kiasi. Tuende shopping Paris, lunch na Paris. Hilton tutalala pale, kawaida ni kuchape ilale. Zima phone useme ilikuwa charging, massaging. Lotion, tusije tukaparare. Motion, kama ile ya kamare. Wacha ni sare, labda tashikanare. Lakini ana shine, sweet girl, woman.